You're a wonderful sight.
Koha kautangata lei aki mautolo. Aki mautolo ko ye ko lava o siu atke hei. Ko whakaukau atu ke teke nau tolu o kuna o mamata mai mi he televisione i ngahi whakataanga ma ngonga koe ni o lakanga whakataula eki. Ta whakataha mai ko hakau haafanga ma ngonga whakataula eki e sen tako ni whini si pia mo mamani ko ta whanungo hangai popo aki whakalau maari e he fia whini. O ku ta lava o whakamoni ia, pia whakahatu whamalo tohunga ki he kautaki ko nau whai herea. Ko langi langi ia pia whesi hukuloto e whainga maari e ke urea i ke teki mōtolu. Pia ko ulotua ke tataki au e hiki. Ni toki mamatani hao ngonga ne whahi televiso ne a ia nai hoko ai ha mea o wha hoko lahi. A ngahi mea kua wha aripoti tupu pe ia ke ha mea tatau pe koe ita. Kua whakahupuri iso ne hata mai a vare vare koe ni ngahi kovi ia e pepe. Koe hui koe ne ita e tanga ki i pepe koe ia na ne whai ai ha mea o whasi e nima mo palalulu a pepe. Koe toi whakaliri foki mo whakautoutu o whetā ki whakakengi ka umā foki a whiwhanga aki whakakengi. Nei kauai nei hanga ha whakamatala o hanga a tangata o whanai ha whiwhine. Ai a kohono se pāne tī, koe hui kohane fua. Nau whakaukau ki he rea tangata sāme, tukuange eita pēri aki a liri. E ngai tau lahi kua hiri, ne whetukutaki ange ai hao mātua o kōre ke nā ange mua ke whaianga wharei. Nā hawhami nā hoko whakamahi e nā mūi, pia o ku tua na mari he tu unga whakatu tā maki, na whatu rewa taimi ki nā umi ai. Na hā mahino e ngō i whedeitangi ai ngō mātua, mi nā huangi haku ofisi. Na ka mata mā mari e na whakamatala, mo i rea motu motu a husipāni ti pia mo i tangi pē a whewhine, pia si si i hane kau mai he whetano aki. Na whoki mai talavoum, hene ngāfua e whekau, pēnā e tāri ke hūgi ha University i loa i whakahake United States. Nāne whi loaki mohono waifi i ha wōti i he University. Nā ako foki ma whiwhineni i he University. Hīrea na kaumea i he tāu e taha, nā na whanonga mai rewa ki i utā o Māri he tempare soreki. Pē kai fōloa me iai kua na foki ke whakahake ke whakaosi e nā ako. And return to their home state. I he taimi nai osiai nā ako, pē nā whoki hana wahe whanua, nai tiu whā eire ai nā laki pēpē, pē kua kamata ngā uhus pāniti. Nā whā eire e waifi haki tamasi, nā whaka fie fie nā mo ui. I whaka fōfua ke tau taha moi konga nai a hai fuha, nā na pēke nā ewe ewa mālo loke an iha na whāmili a iena lau mano, a mai rika nā ngā hiapi. Ko ia nei kai ke iai ha se a ia ka whanki tamai ki pe kai ke hareta ke na noo ake konga loto ka kai lalahi. Ko ia nei he kahake ai toko toluni he fu se ai mua pe he kai ki pepe i hona waha. He lotonga ai nau whanonga ne hoko haki whetak mahino ake he vaa uspani ti mo waifi. He lia ngahata unia uki ai peke umana tui ai mea na whakatupunga. Ka gōmana tū i nā whakalalahi na ke pe a'u o nā whekai kaila aki. O ka mahino pēne ka matatangi heni o nā ki ifuha pe pehe e husipāni ti ni tupunga ai hato e whakalalahi ene i tā. Nā i kaike ni kei mapure ene i tā koe nā ni tōha ki haki mea vainga nā tōha sea o ne tolongi aki hono waifi. Nā i kai tāuia i hono waifi. Kana tāuia i hona fuha. Pea ko hona nunua. Nai tupu ai hea tamai vai vai hona foha, pea mamatea ai hona sino he toeno aine mui. Koe taha i oha mea whakamamahi taha kuo whanungo ai. Ni whare i mo whakalotlahi ki naua. Na mautala noa o kau ke matea ki mo e whatongia. Mo e tali lei e mea o kuhoko mai. Pe mo e wha whakamore more. Na mautala noa o kau ke o wha mo e whakapapa ki. Ni mau lauhanga e whakamatala whakawhia maa li e me wholofula. Nā mau lot whakataha. Ni ongo koe tālu e ni hanga he tāu lahi mo te keiki u whanongo me te ginaua. Ka nā nāna mari mari I hena lo I mata I a I he taimina na mawahe atua I mihe ku ofisi. I ngā he tāu lahi ni pehena na whirike na no whakataha pē. O whakawhia maa li e I. Mo whai tāpu e kine ginaua he ongo le lei o sisi ukalaisi. Ko whakau kau ki he lea o pehe. O kui kai whakalere I he I tāha mea, o kui kai ke ne langa hake ha mea, ka haku ne lava o whaka auha he mea kotope. Ko tau osi fōua kotoa pē a I tā, e lava ke hoko mai he taimi o kui kai maa wai. Ai o la ha mea o tau fie mao, hoko mai ha mea o kai ke tau loto ki ai. E lava ke hoko mai e he taimi o kui kai whakahae he kakai a tō onga o tau loto ki ai. Mahalo hoko mai e he taimi o tau fiu tatari ai ki ha mea o fuloang he taimi ni tau amnaki ki ai. E lava ke tau ongo I ita he taimi o kui kai te tau whakaukau ki ai. Pea tau pehe o ku tau wha a ita koe uhi o whai mai ha kovi ke te ki tau tōru. Nā whakamatala e Palestine hono fitu e siasi, Palestine hipasei kala anita o kauke he taimi, hene kei talavou ke ni whai ai hanga au e maha tangata, pe awang he tangatani hasie ke koe paanga ni mange au, pe ne whai hatohi, kore whakamore more ange, I e kai ke toi lahi anga e paanga na ne oange. He liana ne whai e Palestine kala anita hanga au e, e taha kehe na riunga o fulu, hono whai ngata, pe whie maho taimi lahi anga ki ai. Nā ewang he tangata hasie ke, ko te au ni manoa pē. Nā e ongo I e talvo ni kua whai anga mea tai to tonu ki ai. Nā e lati lo to mamahi pia ne toki I talahi. Nā e whakamatala ki hano kau mea pia whiwi anga hano kau mea. Ke pehe nā e whakatau mua ke whakaitai koe nā e talanga I kain. Nā ne tala ange ki o kau mea ko ne tutongi lele I au. Pe ta ange no kau mea koe tangata varepe ne ita I ha mea ne I kai whakatau mua ki whakaita I a hea. O kwhiu mai he apostolo ko Paula I he tohi efeso o vai whāvesi o fulu maa ono o ili liu a Joseph Samita. Te mou lava o ita ka I kai whakahanga whaianga hala ai. O wana tuku ke toa e la ha I ho mou ita. O kua whihu I atu, o whaingo fuanai, ki te ongo e lau maari o e tau tamai he vani he tai miu tau I tai. O te ki ai keu ilo, I ha mea e malawa ai ke hoko I. O tau lai, he tohi malomana I he tohi tolu ni whai o pehe. O anai ai, ha whakakiki I e teki mo tolu, he koe mo oni o kua pehe ke teki mo tolu. Ko I a ia, kune mau e lau maari e whakakiki hi, o ki kai a kuia ka ku oe te volo ia. A ia koe tamai ia, o e whakakiki hi, pia kune wei haka e loto e kakai, ke whakakiki hi aki, I he ita, I a teki nao tolu. Wakai o kikai koe tukate rine ia ke we ia loto e kakai ke whiite I tani ia teki nga tolu ka koe tukate rine e ni ke whangata hono whai o ngai mea pehe ko I tā ko I te mokula loa ia ke mālohi o se tane he kai lava ke whakaitai ki tau tolu ia taha ko ki tau tolu pe u tau whiri ke whai ia. Ka pau te tau loto ke tau mau lau maari e tutonu I taimi katoa pē kua pau ke tau whiri ke whakaihi ehi me he I tā. O ku whakamoni atu o ku malawa ke whaia. Ko I tā ia ko mea ngā wea se tane u ne whakatupu ha whakauha lahi e ngā te whaaka katoa pē. O ku utui u tau maheni mo whakamatala kau ke a Thomas P. Maasi manu waifi ko Elisabeti. Nā kāua misa maasi, koe fufua apostoli o nuponi, ai nā uie hiri hana toi whakafoki mai o siasi. Nā hoko ia ko Palestine o koloma ka apostoli tonga fumawa, lo tonga no fatanga e kāinga lo tuhi fumamau I misuri. Nā rea waife tō masiri sa pesi maasi, pe mohono ka umea ko si staha reisi, ke na whewahewaea ke huakau, ke lava o lahiange a siisi, tena ngāhui. Ke whakapapau I kuto tonu e mea kutoa pē, nāna whelotoi hei kai ke na tō ai kirimi, ka e awe whakataha e huakau mohono kirimi. Ko e huakau o ku lahianga e kirimi e whakaau ke osi ai tau kau. Ko iene tahui pau si taha lisi ki alia pau. Kako si taha maasi na ne ngahu ya siis. Lele yange na ne hanga o tuku iha pai nite o kilimi. Ihe kaneko tope. Na tupu heni hakee ayongo fefine. E kaike na lava fakalilei na fetae mahino i. E mahino aki, ko ina avagi he whaika whakaapige whakalilei. Pena ilo ai ko halaia ai lesa pesi maasi. Na e kaike na loto ki hai. Na e watu ia ki pisope ki whahi a hopa whakasiasi. Na e tutuni he whakamau whakapisope na e hala hono tuku e sista maasi a kirimi. Peko ne mau mau iai e nā rea pau. Nā tanga Thomas Maasi ki whakataha rea rea maulunga, kana hanga he kautangata whakataha rea rea o pūpū e tutu ni a pisope. Nā ne hoko atu o tangi he kaupasensi I ulua ki osiesi. Nā whakaukau I asef sa amita mana ongo toko ni a me ani piena pūpū I. Nā pūpū I a tutu ni a whakataha rea rea maulunga. Nā toi whakalalahi a ita aiongo me ani I he whiri katoa pēna na whai. Nā I lahi whau e nā ita, nā I aluai o Thomas P. Maasi o fuakawa I he whakamauanga o kuanga tuu e kau māmunga ke vai whunua misori. Nā hoko ai o tokoni ki hono tūtūni e kovanai lilipeni pōkisi ke whakaauha kaumāmunga aina e ikuai o tūri hakaenga lotu e toko taha manu ni mawhi pia mate ai ha toko lahi. Nā hoko kotoa e ngahmi ani koe tupu me he taiwhi mahino aki I he whakawhetongi hua kau mohono kilimi. Hiri hatau e hongfulu mahiwa o tāwhihi āma ngāhi tāu kōmore. Nā aluai a Thomas B. Maasi ki he tere asore ki o kore whakamore more ki e pirigi hami ihongi. Nā toi whai tohi foki a Misa Maasi ki a hepisi ki mpolo toko ni ulua ki e ka paracensi ulua ki o kau ki hele soni kone ako nā e pehe e Misa Maasi. Nā lava pē ke hoko atu e ngāwe a e ki tā e te ukau ki hai. Pe koi kai mori e te iha mea. Kā koe, kua hulu tū e mori mea te hau. Koi koloa, ai koloa o kulahianga I he koloa e lava o mau he māma koe ni pe ko hato e palani te kehe. Tangane koe lea ai punake ko John Greenleaf Whittier. I he kotoa o ngā hilea whakamamahi, ko rea aki petohi, ko e whakamamahi taha eni, ka paupea na e. I hoko ngā he toko ua, ko tau mo ula loa kotoa pē, ke ngā hiongo ko ia, o ko ala iku ki he ita, o ka pau he ikai ke whakatonton. Tau au sia kotoa pē, e tā fie maari e pē loto ita, ka pau tau fili ki ai. Pe tau itai ahini I kehe o ka pau te tau whiri ki ai. Heo ko mei mei koe ni ihi koe ia, koe kau mei mipa pe ho tau whamiri, ai ka kai koe ia o tau o whatahai. E ngāhi tau lahi koe hiri ina ku lau e whakamatala koe ni mei he newspaper koe Associated Press. Nā whakamatala I he tangata tōre ke leka, I he mea whakae ki hono toko wā, ai e nana no whakataha talu mehena keisi I, I he whare loki taha o fiatu ki niu I oake. O ne pehe, koe talu meihana ke, pia moena vahe ua e loki aki ha fui lai ne sioka, pia ko te ki ai ke tenua. Whikolosi aki he laine, pe where aki, tālu mehi aho ko ia, ai ia ko tau, e ono ngā fulu mā ua me iai. Whakau kauange, kia no nua o e loto ita ko ia, he koe mea whakamamahi mo onia. O whake tau whiri, whakapotopoto I he taimi katoa pē te tau whaia whiri pehe, ke tau whakahi ehi me he loto ita, pe uana tau rea aki ai ngā Lea whewheka, whakatupu loto mo mahi ko ia, I ahe ahi ai ki tau tolu, ke tau rea aki. O kō manako I he rea o hi mina e whau, re tā sā resi tapuri upeni lose, nā ngā ue aki. I he kōlomo e tōkong fu māua, pe mā kaupa sen si uluaki, mō sen tūri wanoa. O Hogutu koua ma pule iholoto, ma puke puke iholoto ma fana mo fokapa uli loloa, o ana lomi hono ngā hiongo, ka tuku ke pule ia e he leo oi pato. Ia iha mā lohi, ihono ma pule iholoto, i e tamai mao, mo loto, mo moko. Mana tu ihoa tamai lelei, iho tae mahi no. Mo ke whakakuihi, ho sio. O tau mā kutoa pēla kanga whakataloa ike o tua, o kaunga, ai whakapapau mo e fuakawa la kanga whakataloa ike ike a teki tau tonu. Kua whakahai o kufi mā o ke tau whaita tonu, talanga fua ke ngā hifono ai o tua, pia mo whakaongo lirei ai ngā hiu i e whai mai ke a teki tau tonu. Ke a teki nau tonu na mā la kanga taloa ike whakaelo ne, ko hana whakahai ia o mōwhatongia, mo e ngafa, i e kahau, ki mō lava o teu teu ia ki mō tōlu heni pē mō tai mini. O ku omi e whakapau mō e fōkawa ko ia e hei ki i he ngāhiri ani. Hi loange ki nāu tōlu o kwhai verenga o au ki hana māu e ongo lakanga whakataula e kini ko o lau ki ai pē mō hono whakaongo lelei o hono lakanga o kwhakahai ki nāu tōlu he lau maarie ki hana whakafo o hanao sinau. O ngā hoko ka ngai fōha mō sese pia mō elone, pia mō hako e palahame, pia mō honosiasi mō e pure anga, pia mō ka kaifiria o e otua. Pia mō ki nā tōru katoa pē o ki nā umau e la kanga whakataula e kini o ki nā umau au o ki folofola e ni e eki. Ko iei e unetaria e kukauta mai e eki o ku netariau, pia ko iei e unetariau, o kune tari e kutamai. Pia ko iei o kune tari e kutamai, o kune mau e pure anga e kutamai. Ko iei ko e mea katoa pe e kumau e kutamai. E fuaki ia ki a te ia. E ngai toko ua. O kufakata tari mai ki a te ki tau tolu hanga he tala ofa maunga o ngau ka pau te tau whai pau mo tau hi whai virenga e whakapapau mo e fuakawa o e lakanga whakataula eiki o kutau mau. O whakatau hoko, ko ngāhi fōha mō i tāu e tāu tamai he vani. O whakatau hoko mau pē, ko e whaiwhaitai a ngalelei o tāu ngāhi a pī. Pē tāu whai verenga e tāu hikatoa e ngāhi whikaua e o tua. Pē oana tāu loto tāu whihia ki ha taha. Kā ki tāu hoko ko hakau whawhakarelei. Mana tui mau pē a nai nai e whakamu ui. I he mai ani, i lo i ai, he kakai katoa pē ko e kukaua a konga ki mō tōlu. O ka pau te mou whi au whaaki i a teki mou tōlu. Ko e kukore whakamamahi i a ki a teki mou tōlu, i e tau whakatāheni he lakanga whakataula eki. Pea mo e kulotu i a, i he loto vaivai he ku ofa ki a teki mou tōlu, he ku ngāhi toko ua, a ki hoku lau maari e. Mo e kumoui, pia kai ofa kea mou tōlu ai ngāhi tāpua ki prepere ngesi a tamai he vani. Ko e moho waifi, moho mou api, i halau maari e, i huafo si sukalaisi. Amen.